Everybody gonna know this. Ninye ndiwe. Yeah, and us boy can.
New Hope Records.
Ni mpuranti nire kuruga na berori ya bu mtima kwa wogo. Ni endote mtima kwa womu. Ntambore mtima kwa womu, baby. Ni mpuranti nire kuruga na berori ya bu mtima kwa wogo. Ni endote mtima kwa womu. Ntambore mtima kwa womu, baby.
Yeah, you make me feel a bit of mbane when pura king. I disagree a thing, even now I can't think. Go down, sit up, sit anyone quit a queen. I'm an addict now, you love a dream I can't miss. You're my sugar, ni wetaro wangi, ni yo ni nyacha. Tinku vya mengonzi nyingi kunikara ni nyaka. I'm strong in love with you, my one and only girl is you. You're my dream, you're my edit, I ever twisted ya.
Ni mpuranti, nire kuruka na mberoli ya bu mtima kwa wogo. Ni endote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby. Nire kuruka na beroli ya bu mtima kwa wogo. Ninye ndote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby.
Onde mumo tuwe musayi mhona mwano kichura. Amesuka nuga kufandi sigani iwe nindora. Munjura mumu ile mdiva neti ndiruka. Mkingura matu ompure mabebe chingugamba. Ipi lava uwe mumo tima mali. Aba sigere neba vihengonzi zaida ninya zini. Nkamanyira honti no one day you be my girl. Girl of my dream, I never leave your side. Leka mkutwale mbechi kambole go unasimile. Cause it's too long story harambe turukile. You know we never say never, I warm you like a feather. You're my big dream, me feel like king and went together.
Ni mpuranti nire kuruka na beroli ya bu mtima kwa wogo. Ni endote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby. Ni mpuranti nire kuruka na beroli ya bu mtima kwa wogo. Ni endote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby. Nire kuruka na beroli ya bu mtima kwa wogo. Ninye ndote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby. Mpuranti nire kuruka na beroli ya bu mtima kwa wogo. Ninye ndote mtima kwa womu. Mtambore mtima kwa womu, baby.